sawirkii 31 waqti hore geegii iisu dunida haroogi way seeday beled gidooro li araw meeluun way ki aragi langjini hagabo siiba isinki aragaasaana sawirkan dhatiyey lankun gabuuroogu dhatiyey yaaki noolaadi jiri hiraabtii ilaa hamiinimu gayli u jiri dadkan dhiibu jiri madii hergel rab us walaali aree lankun usimaay jinino aan unun welima aragne la hirhiree heriglik hiree usuwayna fakadee jinigun jini wiin waa madii sidaas weeleen ya aan baryeen eebbehey iise sidaas yaana ninkii kifaysaday